Media House Music.
Chris Bevla, Triple Cizo, Nabolo Keo, The World Speaking, Things on the Move,
ZSnails.com.
Amweo.
Tell your neighbor.
Mukoba ujia kwa mbuya kumunzuko.
Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya ni nchiki, chaka, chiki, nchaka. Imwe barishetai.
Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya fya ni chiki, nchaka, chiki, nchaka. Wena barishetai.
Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya ni nchiki, chaka, chiki, nchaka. Imwe barishetai.
Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya fya ni chiki, nchaka, chiki, nchaka. Wena barishetai.
Na abu kolchelo pa mulungwai. Inja pasiketi na bagai gai so. Ntola me mukona na mona ne mpopo. Na ifuala wino na imoneka bring bring. Ifike mupepi mpose story. Ansa ya mpele ine narisho kwai. Ati mpele femane, ye kupela fionze. Ifi fya malafu, cheti fi bombai. Get if you want by one, two. Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya ni nchiki, chaka, chiki, nchaka. Imwe barishetai.
Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya fya ni chiki, nchaka, chiki, nchaka. Wena barishetai.
Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya ni nchiki, chaka, chiki, nchaka. Imwe barishetai.
Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya fya ni chiki, nchaka, chiki, nchaka. Wena barishetai.
Wagai gai wali shetai. Ha, wagai gai wali konyai. Enangaje muntu wandi kupola. Genshimo muntu wandi kupola. Kufya malavu wagai vena wali sheta. Nenisango kwa tpweni kwa liteta. Ha, shaka wakesha po futi. Hala mwisa kona amdi na futi. Hela krisi, kufya malavu la shile fwa bevu. Hela snichi, kufya malava la kulende na tezai.
Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya ni nchiki, chaka, chiki, nchaka. Imwe barishetai.
Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya fya ni chiki, nchaka, chiki, nchaka. Wena barishetai.
Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya ni nchiki, chaka, chiki, nchaka. Imwe barishetai.
Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya fya ni chiki, nchaka, chiki, nchaka. Wena barishetai.
Wagai na wewe wanasheta. Muli gelo waona mo pressure. Love waona mo adileba. Kulibe inatawa kwa neba. Wagai wangala waukuta. Chikondi get out chiputa. Kawangu wangu nishimwagwirizana. Batibayo pakungala na mawana. Wasangapo dobo kuchila mukashana. Sitizi wavene vayo papwana. Useni kukacha ni mpaka. Pamafuna che kumenya ya chipaka. Kudala wanako kingana njaka. Piti chisapite chimpaka. Na wadezi wantu walipe lavu. Vama lavu, vale manavu.
Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya ni nchiki, chaka, chiki, nchaka. Imwe barishetai.
Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya fya ni chiki, nchaka, chiki, nchaka. Wena barishetai.
Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya ni nchiki, chaka, chiki, nchaka. Imwe barishetai.
Wagai gai ya panomba barishetai. Tabafoya fya malafu barishetai. Wena bafoya fya ni chiki, nchaka, chiki, nchaka. Wena barishetai.
Toyo nepa, achaba na nabalala baham. Snow Queen Baheria po Tita Kashmat.
Ha! LSK KB affiliation, ladies and gentlemen. Burakio. Ha! Triple Cizo. Chris Bevla, hey. Tim Kabwe is in the building, ladies and gentlemen. Bagai guy, let's go, bruh.